www.housingamia.com.
Amanyingula kengwa
Tizangala kwanjia mama Tizangala kwanjia zanga Ndawizo se ima kuni nyosa Ndawizo se funa nikandiwe Tizangala kwanjia mama Tizangala kwanjia zanga Ndawizo se ima kuni nyosa Ndawizo se ima nikandiwe kwa Isangala Bwanji Amena tibereka tipezeka nao Amena tibereka timanja nao Isangala Bwanji Isangala Bwanji Amena tibereka tipezeka nao Amena tibereka timanja nao
Anuna nali laine, ye nalila Anzanga nadapwa, ye nadapwa Anzanga nalila, ye nalila Amayo nali laine, ye nalila Amayo nalila, ye nalila Atimuza kwa nipa mavuto Ndiye nipasa mavuto ine Mumalomo nipushika Ndiye ama nililisha Mumalomo niteteza Ndiye anisondelela Mumalomo nipasa kwa ine Ndiye wende anipela Iwe mpapa Na inenga kupapa Ine mpapa iwe Na inenga kupapa Iwe mpapa Na inenga kupapa
Kuzangela kwa njia mama
Isangala Bwanji Isangala Bwanji Amena tibereka tipezeka nao Amena tibereka timanja nao Isangala Bwanji Isangala Bwanji Amena tibereka tipezeka nao Amena tibereka timanja nao
Tizangala Bwanji ya mama Tizangala Bwanji ya tata Ndawizonze ine kuni nyosa Ndawizonze ine kuni nena Tizangala Bwanji ya zanga Tizangala Bwanji ya zanga ine Ndawizonze ine kuni nena Ndawizonze ine kuni nyosa
Isangala Bwanji Amena tibereka tipezeka nao Amena tibereka timanja nao Isangala Bwanji Isangala Bwanji Amena tibereka tipezeka nao Amena tibereka timanja nao
Yeah.
Now more music at denhouselamia.com.